Essuula ya 25. Mukama n'agambira Musa ku nsozi Sinaayi nti, yogera n'abaana ba Isirayiri obagambe nti, bwe muliyingira mu nsi gye mbawa, ensi n'eryokanga yeekuuma ssabbiiti eri Mukama. Ennimiro yo onoogisigiranga emyaka 6, n'olusuku lwo olw'emizabbibu onoolusaliriranga emyaka 6, n'okungula ebibala byalwo. Naye mu mwaka ogw'omusanvu wanaabangawo ssabbiiti ey'okuwummula ey'okwewombeekerako eri ensi. Ssabbiiti eri Mukama. Tosiganga nnimiro yo, so tosaliranga lusuku lwo. Ekyo ekimera kyokka ku bikungulwa byo tokikungulanga. Ne zabbibu ez'oku muzabbibu gwo ogutali musalire tozinoganga. Gunaabanga mwaka gwa kuwummula okw'okwewombeeka eri ensi. Era ssabbiiti ey'ensi eneebanga kyakulya gye muli, eri ggwe n'eri omuddu wo n'omuzaana wo, n'omusenze wo akolera empeera n'omugenyi wo atuula naawe, n'eri ebisibo byo n'ensolo eziri mu nsi yo, ekyengera kyayo kyonna kinaabanga kyakulya. Era oneebaliranga ssabbiiti 7 ez'emyaka, emyaka 7 emirundi 7, era wanaabangawo gy'oli ennaku eza ssabbiiti 7 ez'emyaka gy'emyaka 49. Awo n'olyoka ng'otambuza ekkondeere ery'eddoboozi eddene ku lunaku olw'ekkumi olw'omwezi ogw'omusanvu, ku lunaku olw'okutangiririrako kwe munaatambulizanga ekkondeere okubunya ensi yammwe yonna. Era munaatukuzanga omwaka ogw'ataano ne mulangira eddeme mu nsi yonna eri awo bonna abagituulamu, gunaabanga jjubiri gye muli. Era munaakomangawo buli muntu mu butaka bwe, era munaakomangawo buli muntu mu ndaaze. Omwaka ogwo ogw'ataano gunaabanga jjubiri gye muli. Temusiganga so temukungulanga ekyo ekimera kyokka mu gwo, so temunoganga mu gwo ku mizabbibu egitali misalire. Kubanga jjubiri gunaabanga mutukuvu gye muli, munaalyanga ekyengera kyagwo nga mukijja mu nnimiro. Mu mwaka ogwo ogwa jjubiri mwe munaakomerangawo buli muntu mu butaka bwe. Era bw'onooguzanga muliraanwa wo ekintu kyonna oba bw'onoogulanga mu mukono gwa muliraanwa wo, temulyazaamanyagananga. Ng'omuwendo gw'emyaka we guli egiddiridde jjubiri bw'onoogulaananga ne muliraanwa wo, era ng'omuwendo gw'emyaka egy'ebikungulwa bwe guli bw'anaakuguzanga. Ng'emyaka bwe ginenkananga obungi bw'onooyongera bw'otyo ku muwendo gwakyo, era ng'emyaka bwe ginenkananga obutono bw'onoosalanga bw'otyo ku muwendo gwakyo, kubanga omuwendo gw'ebikungulwa gwakuguza. So temulyazaamanyagananga, naye otyanga Katonda wo, kubanga nze Mukama Katonda wammwe. Kye munaavanga mukola amateeka gange ne mwekuuma emisango gyange ne mugikola, era munaatuulanga mu nsi mirembe. Era ensi eneebalanga ebibala byayo, nammwe munaalyanga okukkuta ne mutuula omwo mirembe. Era bwe munaayogeranga nti tuli lyaki mu mwaka ogw'omusanvu, laba tetulisiga, so tetulikungula kyengera kyaffe. Kale naalagiranga omukisa gwange okubeera kummwe mu mwaka ogw'omukaaga, era gunaabalanga ebibala eby'emyaka gyonsatule. Era munaasiganga mu mwaka ogw'omunaana ne mulya ku bibala ebyaterekebwa edda, okutuusa mu mwaka ogw'omwenda ebibala byayo bwe birituuka, munaalyanga ku byaterekebwa edda. So ensi tetundibwanga okugiviiramu ddala ennaku zonna, kubanga ensi yange, kubanga muli bagenyi era bayise gye ndi. Ne mu nsi yonna ey'obutaka bwammwe munakkirizanga ensi okununulibwa. Muganda wo bw'abanga ayavuwadde n'atunda ku butaka bwe, kale muganda we asinga okumuba okumpi mu luganda anajjanga n'anunula ekyo muganda we ky'atunze. Era omuntu bw'atabangako anaakinunula era ng'agaggawadde n'alaba ebinaamala okukinunula, awo abalenga emyaka gye kyatundirwamu n'addiza ebisukkiriddemu omuntu gwe yakiguza, naye anaddanga mu butaka bwe. Naye bw'abanga tayinza kukyeddiza, kale ekyo kye yatunda kinaabeeranga mu mukono gw'oyo eyakigula okutuusa mu mwaka gwa jjubiri, awo kinaagenderanga mu jjubiri, naye anaddanga mu butaka bwe. Era omuntu bw'atundanga ennyumba ey'okutuulamu mu kibuga ekiriko bbugwe, kale anaayinzanga okuginunula omwaka omulamba nga tegunnaggwako kasookedde etundibwa, anaamalanga omwaka omulamba ng'alina obuyinza obw'okununula. Era bw'eteenunulibwenga mu bbanga ery'omwaka omulamba Kale nyumba eri mu kibuga ekiriko bbugwe eneefuukiranga ddala y'oyo eyagigula okuba eyiye ennaku zonna mu mirembe gye gyonna tegenderanga mu jjubiri. Naye ennyumba ez'omu byalo ebitaliiko bbugwe okubyetooloola zinaabalirwanga wamu n'ennimiro ez'omu byalo. Zinaayinzikanga okununulibwa era zinaagenderanga mu jjubiri. Naye ebibuga eby'Abaleevi, ennyumba ez'omu bibuga eby'obutaka bwabwe, Abaleevi banaayinzanga okuzinunula mu biro byonna, era omu ku Baleevi bw'anaanunulanga, kale ennyumba eyatundibwa n'ekibuga eky'obutaka bwe binaagenderanga mu jjubiri, kubanga ennyumba ez'omu bibuga eby'Abaleevi bwe butaka bwabwe mu baana ba Isirayiri. Naye ennimiro y'omu byalo ebiriraanye ebibuga byabwe tetundibwanga, kubanga bwe butaka bwabwe olw'ennaku zonna. Era muganda wo bw'abanga ayavuwadde, omukono gwe ne guggwamu amaanyi gy'oli, kale onoomuyambanga, anaatuulanga naawe ng'omugenyi era ng'omuwaŋŋanguse. Tomutwalangako magoba newaakubadde ebisukkirira, naye otyanga Katonda wo, muganda wo alyoke atuulenga naawe. Tomuwolanga bintu byo olw'amagoba, so tomuwanga byakulya byo olw'ebisukkirira. Nze Mukama Katonda wammwe eyabajja mu nsi ey'e Misiri okubawa ensi ya Kanaani okuba Katonda wammwe. Era muganda wo bw'abanga ayavuwalidde gy'oli ne yeetunda gy'oli, tomufuulanga muddu okukuweerezanga. Anaabeeranga naawe ng'omusenze akolera empeera era ng'omuwaŋŋanguse anaakuweerezanga okutuusa ku mwaka gwa Jjubiri. N'alyoka akuvaako ye n'abaana be awamu naye n'adda mu nda ze ye ne mu butaka bw'abakitaabwe mw'anaddiranga. Kubanga baddu bange be najja mu nsi y'e Misiri tebatundibwanga okuba abaddu. Tomufuganga lw'amaanyi naye otyanga Katonda wo. N'abaddu bo n'abazaana bo b'onoobanga nabo ku mawanga agabeetoolodde kw'abo kwe munaagulanga abaddu n'abazaana. Era ku baana b'abagenyi abatuula mu mmwe kw'abo kwe munaagulanga ne ku ŋŋanda zaabwe eziri nammwe be baazaalira mu nsi yammwe nabo banaabanga nvuma zammwe. Era munaabafuulanga obusika eri abaana bammwe abanaabaddiriranga okuba nabo okuba envuma kw'abo kwe munaatwalanga abaddu bammwe ennaku zonna. Naye baganda bammwe abaana ba Isirayiri temubafuganga mwekka na mwekka lw'amaanyi. Era omugenyi oba muwaŋŋanguse ali naawe bw'abanga agaggawadde ne muganda wo ng'ayavuwalidde gy'ali ne yeetunda eri omugenyi oba muwaŋŋanguse ali naawe oba eri olukolo lw'enda z'omuwaŋŋanguse, bw'anaamalanga okutundibwa anaayinzanga okununulibwa. Omu ku baganda be anaayinzanga okumununula, oba kojjaawe oba mutabani wa kojjaawe anaayinzanga okumununula, oba omuntu yenna ku ndaze amuli okumpi mu luganda anaayinzanga okumununula, oba bw'abanga agaggawadde anaayinzanga okwenunula yekka. Era anaabaliranga oyo yamugula okuva ku mwaka mwe yeetundira gy'ali okutuusa ku mwaka gwa Jjubiri. N'omuwendo ogw'okutundibwa kwe gunaabanga ng'omuwendo gw'emyaka bwe gunaabanga. Ng'ebiro eby'omusenze akolera empeera bwe biri, bw'atyo bw'anaabanga naye. Obanga ekyasigaddeyo emyaka mingi ng'egyo bwe giri, bw'anazzanga bw'atyo ku muwendo ogw'okununulibwa kwe ng'agujja ku bintu ebyamugula. Era obanga ekyasigaddeyo emyaka mitono okutuusa ku mwaka gwa Jjubiri, kale anaamubaliranga ng'emyaka bwe giri bw'anazzanga bw'atyo omuwendo ogw'okununulibwa kwe. Anaabanga naye ng'omusenze akolera empeera buli mwaka, tamufuganga lw'amaanyi mu maaso go. Era bw'ataanunulibwenga bw'atyo, kale anaagenderanga mu mwaka gwa Jjubiri ye n'abaana be awamu naye. Kubanga abaana ba Isirayiri baddu gyendi, be baddu bange be najja mu nsi y'e Misiri. Nze Mukama Katonda wammwe.